J. Na 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 na. Whoa.
Unavyo nizungusha la wima wima, unavyo nipambia na minya minya tepete, unavyo nikalia na wira winya, unavotwanga na kusinya sinya acha nipepete. Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga.
Venye unabia bia kwa mguu, umekuiva kachumbari na katia kwa juu, kwako siwezi kusikia la mkuu. Na pia nakwambia mama mi I love you. Mama kakubariki mpaka kakupa hichi kiuno cha grisi, duniani hapa kaliki, yani hapa laliki, mbele ya halaiki. Nyongea kwa ndichu kichoka nyonga kijiti. Lamba lipsi kama una lamba pipi, katoto kamejazia kana machipsi, katoto kanavutia kana shawishi, nyuma pazia misi ni kakapandizi. Sika kani follow, katoto kama goro, misi mwana Apollo, na uwadu kisoro. Kila siku gero, kakija kana doro, na kakija kana hakikisha kana lamba lulu.
Unavyo nizungusha la wima wima, unavyo libambia na minya minya tepete, unavyo nikalia na wira winya, unavutwanga na kusinya sinya acha nipepete. Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga.
Wanatamani uniache wancheke, najua wanatamani uniache mie na upweke. Domana kila siku wanakwambia na maseke, na kuomba usiwajibu wangalie na usepe. Na usepe, ndiyo, na usicheke, mana ukiondoka wewe ntamvisha na npete. Niwe peke, maa niwe peke, ntakupiga mabusu siyo ngumi ka uchebe. Bombastic, too much, nanipandisha wazimu kwa too nasty. Ubasi, lina tu gasi, navyo ifutua inataka ni kubasti.
Unavyo nizungusha la wima wima, navyo libambia na minya minya tepete, navyo nikalia na wira winya, unavutuanga na kusinya sinya acha nipepete.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
yeah.
Nyonga ukinyonga,
tufanye hima tutimize lengo, tutimize lengo. Daima mimi na wewe ni mapendo, ni mapendo. Unavyo nipeleka kila engo, kila engo. Sichoshi na mkonga bwana tembo. Oh yeah, yeah.
Nyonga ukinyonga,
eh.
Nyonga ukinyonga,
eh.
Nyonga ukinyonga,
eh.
Nyonga ukinyonga,
eh.